Gigi Gong Gigi 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 Gang 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 Gang
Watch out, watch out, watch out.
Gang 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 Kila kitu ni genge Gang 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 Kila kitu ni genge Gang 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 Mwina genge genge genge
Tango likopwe, mbola nikupe karote. Ningine kongu bamia zipo na wateje sipate. Ningine karote, genge alina mikoto. Genge misingoki, wapi nitapata noti. Magenge yapo kama buku ila mambo yote iko huku. Upepo wako ndiyo tusu kizuba utakuta umerusu. Kigenge changu, nakipenda. Genge langu 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 nalizimia. Matikiti maji kwenye genge. Yamejaa mengi kwenye genge. Membe dodo kwenye genge. Nyanya nyanya kwenye genge. Oh yeah. Hilo ndilo genge langu.
Genge. Mimi na genge. Genge. Mimi na genge. Genge.
Watch me.
Genge. 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 Kila kitu ni genge. 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 Kila kitu ni genge. 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 Mimi na genge. 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 Mimi na genge genge.
Ili ni genge. Nauza genge. Gigi ni genge. Na mambo ni genge genge. Genge langu lina ndizi. Genge langu lina mchicha. Genge langu lina mihogo mikubwa ila be utaridhika. Wanataka papa ili nirudishe change. Genge ni kwangu dagaa wapo. Omodha nyegeze. Mbogo tapata, atembele mengi kishenzi. Viungo vyake ni nyanya ndimu na pilipili mbuzi mbuzi mbuzi. Kigenge changu, nakipenda. Genge langu 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 nalizimia. Matikiti maji kwenye genge. Yamejaa mengi kwenye genge. Membe dodo kwenye genge. Nyanya nyanya kwenye genge. Oh yeah.
Hilo ndilo genge langu.
Genge.